Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, na FM 104 n'ibice bitatu ikigali. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko rero ni mujye no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com, YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga koko inyambo inka z'umwami, ariko kuvumwa ubwami bucitse mu Rwanda ntizongeye kugaragara mu gihugu, zaragishe ariko ntizacitse. Ibanga ryazo ni rihe? Inyambo zivuze mu muco w'u Rwanda iki? Rutanga rw'amaboko, Ndayisenga Modeste yatwemereye kubidusobanurira. Rutanga rw'amaboko yashinze kandi ayobora ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Muri make azwiho byinshi, ariko turaganira nk'inzobere mu by'umuco, amateka n'imbonezabitekerezo, filozofia. Nabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Rutanga rw'amaboko, gahora n'Imana y'u Rwanda rwose. Ndagushimiye byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo wungurane ibitekerezo n'amakuru n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ku nyambo. Nuko ariko rero mbere yuko nuko ariko rero mbere ya byose, nziko wize uraminuza, ariko muri make nifuzaga yuko watwibwira rutanga rw'amaboko ni muntu iki mu magambo make.
Bino warumaze kubivuga, ndo muganga ndezidikiganga, hanyuma nsozidikiganga mu bushakashatsi mbuza umurage, kuko ndi n'umuganga mu buryo bw'umurage. Mbuza ikiganga twize n'ibyo twaraze, niho natangije ubuvuzi bushingiye ku muco, nkagira umwihariko mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, ubuvuzi bw'indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Nanjye natangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, ibyo bita Rwandan Psychotherapy. Hanyuma nza kwiga n'umuco n'amateka, ntangiza ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Nanabereye umuyobozi mukuru warumaze kubivuga, ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco, gikorera mu mujyi wa Kigali ku gice kimwe gifite icyicaro. Nkaba umushakashatsi n'inzobere mu by'umuco, amateka, imbonezabitekerezo, niyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Ahari wahinira aho ngaho bitaba byinshi kandi atari cyo kiganiro twatumirwa.
Yego, ariko rero nanone unyemereye, hari umuntu ubivuge wihuta, hari umuntu watwandikiye kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika VOA radio yacu, ati mutubarize niba yemera Imana ya Kristo. None iyo nama ya Imana ya Kristo urayemera?
Iyo none se gende umukirisitu nyine ko umva ari yakirisitu. Imana y'u Rwanda ahubwo.
Nuko ubwo rero uramushubirije rwose.
Nta mupfumu wo kwemera kirisitu, nari nibonye no kuvuga ko ndi umupfumu. Nabona Nyagasani Mana Nkuru y'u Rwanda ku murage wose bwo kuruza butanga rwo mubuko.
Yego.
Ubwo se waje mu byo muzi mu bishanga kugira ngo bigende bise.
Ariko rero witwa Modeste?
Na mateka yibonye ntekerezo nayo tugomba kurinda kugira ngo abana bacu bamenye igihe twanyuzemo. Ariko rero bidakwiye kongera kubaho kuko harabaye ntihakabe. Uri muri Amerika, turi ku ijwi rya Amerika, nta munyamerika witwa Rutanga rw'amaboko. Nta mufaransa urumva witwa Rutanga rw'amaboko cyangwa umwongereza cyangwa umubiligi cyangwa umudage, ntawe urabona.
Nubwo wabona ubwenegihugu ni hahandi.
Ibyo rero Abanyarwanda, Abanyafurika twagiye kwikorera amazina y'abazimu b'ishyanga, kandi burya izina ni ubuzima. Ibyo rero harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe. Ubu nta mwana wagiye n'umwe witwa ayo mazina matindi.
Yego. Nuko twigarukire rero. Yego.
Kuri kimejejemo nacyo, ubwo kiba gitanze undi mucyo.
Yego. Ako nakara kanyuzemo noneho twigarukire ku nsanganyamatsiko yacu. Inyambo, inyambo nazo ni inka, usibye ko zari inka z'umwami gusa. Noneho mbere yuko tuvuga umwihariko wazo, inka muri rusange zivuze iki mu muco w'u Rwanda? Reka twongereho ndetse no mu mboneza bitekerezwa.
Nibyo, ikibazo cyiza cyane. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri tubwo nagaragaje ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho. N'Imana, inka n'ingoma. Kuri ibyo birango akaba ariho hashamikiye imihango n'imigenzo n'imiziririzo umuco w'u Rwanda uhurizamo bene wo. Ngaragaza ko ushatse gutera igihugu utagikozeho wagikura ni ruto ni ruto ku mihango, imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho. Ni nako byagenze. Kuko mu byavuyeho bigateshwa agaciro uretse n'Imana, wavugaga iby'amazina. Ayo mazina kenshi abantu bayitwa kubera kuba simba amadini bakuriramo, mva amahanga bagiye bakuriramo. Ariko ubundi amazina yacu Ikinyarwanda niyo yari afite icyo avuze. Inka rero nazo ziri mu byari bigize Ubunyarwanda. Ibyo birango Imana iri hejuru ya byose, ni rugira rugize amajya n'amaza, ni rurema abantu n'ibintu, ni nayo ibirebere rikabyitaho, yitwa iri hose, niyo Abanyarwanda babyaye abana babita, niyo twagira. Iri hose naryo ni izina ry'Abanyarwanda kandi rivuze Imana. Hanyuma inka rero ni ikimenyetso cy'urukundo, ubuntu mu bantu n'ibintu, ikimenyetso cy'ubukungu tugendana mu mitwe yacu. Ikimenyetso cy'ubukungu tugendana mu mitwe yacu. Nakunze nakubwira ko gakuruza yari umupfumu, Nyagasani Mana Nkuru y'u Rwanda arazwi mu mateka. Ndabaririmba Rutanga rw'amaboko, ntabwo ari yewe, burya nari ntarabaho, ni sogokuruza.
Yego.
Hanyuma rero bagakunda gutega amasunzu, ariko ntabwo nari nzi icyo amasunzu ari cyo. Hanyuma ndamubaza gusoko kubyo bintu mutega ku mutwe ni ibiki, ati wowe ubona bimeze nk'iki, bimeze nk'amahembe. Amahembe agirwa n'iki? Agirwa n'inka. Hanyuma se umuntu ufite inka cyane nyinshi aba ameze ntaba ari umukire. Ngo nuko rero ibi dutega ku mutwe ntabwo ari ibyo bintu nk'ibyo ari byo byose, ahubwo byitwa amasunzu. Kandi aya masunzu asobanuye inka.
Niko se Rutanga rw'amaboko, icyo gihe wabimbajije ufite nk'imyaka ingahe?
Izo mu myaka nk'itandatu irindwi.
Yego.
Nari akana gatoya rwose.
Ariko gasobanukiwe.
Umva, nakundaga kubaza kuko ndi imfura iwacu. Ndi imfura iwacu, data ni imfura ya sogokuru, sogokuru ni imfura ya sogokuruza. Ngira ngo abana b'imfura hari bakunda kugira ibibazo byinshi na n'umwana wanjye mbona ibibazo akunda kumbaza.
Nuko ubwo rero noneho inka rero nyine nicyo nicyo cyari kimenyetso cy'ubukungu
ubura numva nzatega amasunzu
aha
ubwo mbaza imboneza bitekerezo y'inka icyo bivuze ubura numva nzatega amasunzu kugira ngo kuri ntabwo ari igihe cyane nsoza kaminuza rero nibwo natangiye kubigerageza ko nari maze kugaragaza ko kogosha ukageza ku ruhu nabyo ari ikibazo hanyuma ntagira gutereka umusatsi ugabamo imigabane ibiri y'amasunzu urakura uza kuba ingara z'iminyinya rero nka cya gitakuzu ngo utakosoma zigahita amahembe ntibamenye nyoko ya koko
make
inka ni ikimenyetso cy'ubukungu kigendana mu mitwe yacu
ariko ni n'ikimenyetso cy'icyubahiro
ni n'icyubahiro urumva amasunzu iyo banaririmba bakavuga ngo ngwino ndamukirize abateze amasunzu bifite ikintu gikomeye cyane wumva babiririmba mu ndirimbo zacu
yego
amasunzu ni ikintu gikomeye cyane urumva ko n'abanyarwanda bafataga kwiyogosha cyangwa kwambara cyangwa kugira gute uko babonye byose babikoraga bafite icyo berekeza wavuga by'imbonezabitekerezo igihe tuvuye kuri ya mbonezabitekerezo uyu munsi wa none abanyarwanda badukurikiye abarundi tunasangiye umuco abo mu biyaga bigari abo bita abatwezi bo mu gihugu cya kitara cyari igihugu kimwe kuva muri egypti kugeza inanganda bikubwira nk'umunyamateka ibyo ni ibintu abantu batakunze kumenya wakwibaza inyogosha abantu bagira uyu munsi wa none imyambarire abantu bagira bivuze iki
yee noneho ubwo ngubwo tuvuye ku kimenyetso cy'inka n'icyo zivuze inyambo noneho tuvunagura kugira ngo twakire abanywanyi b'ijwi rya amerika inyambo zo rero zivuze iki by'umwihariko umwihariko wazo ni uwuhe
inyambo rero by'umwihariko ndabishimiye cyane kuri icyo kibazo wagize binyuze kuri icyo kibazo cy'amasunzu kugira ngo wumve ariya mahembe y'inka
yego
ubwo mbonera nk'ikibazo n'abantu bakunda kubaza umupfumu rutanga rw'amaboko ngo se inanga nkuru biriya yambara ku mutwe imeze nk'amahembe ni ukubera iki ariya mababa ahamura ariya mahembe ahamura ariya mahembe ariya mahembe nyine akaba amahembe y'inka akaba ikimenyetso gihuza abantu n'isanzure gihuza abantu n'imana mu isanzure nk'uko ubu turimo turavugira kuri radiyo ubaye udafite iminara ntugire za antene sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda
yego
ntabwo wabasha guhana ubutumwa ngo bikunde ariya mahembe rero ni cyo avuga
ni ukubera se ko n'inyambo zifite amahembe maremare
kuba rero zifite amahembe maremare ntabwo umwihariko wazo kubera yuko ni ikimenyetso kiduhuza n'imana mu isanzure ni nayo mpamvu zirindwa zikitabwaho cyane kugira ngo wa mwimerere wazo ugumeho
n'ubundi wagira ngo n'amahembe yazo barayuhagira
cyane
aha
ni ukuvuga ko ariya mahembe nk'uko urinda umunara wa radiyo nk'uko urinda umunara wa radiyo ahubwo abanyarwanda bo barindaga ziriya nyambo n'umwimerere wazo mahembe yazo kuruta ibindi bintu byose hasi
none se kuki zari inka z'umwami we wenyine abandi bagatunga izindi bitaga inkuku
imana wumvise ko iri hejuru ya byose ubwo ntabwo no kuvuga kubera iki inyambo nyine zikitwa neza umwami imana iri hejuru ya byose ariko igira abahagarariye abahagarariye ba mbere igira ubwa mbere ni umwami
yego
yarabivuze se imidogoro ya semigenge ngo umwami yice umuntu ari umuntu ataratorwa atorwa kiriya karubanda si umututsi si umunyiginya ni agasani gasengwa ariko si n'agasani gasengwa ni ukuvuga ni imana yiyambazwa ariko nanone si uwo kwisukirwa uko ubonye koko niyo mpamvu bamuramutse nyagasani bakavuga ngo nyagasani umwami w'u rwanda
hanyuma hakaba n'umuhagarariye nanone w'Imana mu bantu, ubwo ni umuhagarariye w'Imana mu bantu mu buryo bw'ubutegetsi bw'ubuyobozi. Hanyuma hakaba n'umuhagarariye w'Imana mu bantu mu buryo bw'umwuka by'ubumana, nanga kuvuga iby'imyizerere, kuko imyizerere kwemera hari igihe wemera no mu bujiji. Ubu rero akitwa Nyagasani, Mandwa Nkuru y'u Rwanda. Urumva rero ari amahembe aduhuza n'isanzure,
yego,
aduhuza n'Imana mu isanzure. Noneho abantu bakagirana ubumwe hagati yabo, bakagirana ubumwe n'ibibakikije ibintu, bakagirana ubumwe nanone n'Imana.
Reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro Murisanga, turaganira ku mwimerere w'inyambo, inka z'umwami mu Rwanda. Umushyitsi rero ni Rutanga rw'amaboko Ndayisenga Modeste, ni inzobere mu by'amateka, umuco n'imbonezabitekerezo filozofia. Maze rero mbibutse yuko dufite na FM nshyashya i Karongi, ni kuri 93 n'ibice bitatu. Hanyuma hari abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika batwandikiye bati rwose turabakurikira 5/5 i Karongi. Ni ukuvuga mbese ko nabo bashobora kuba babyishimiye, ndabyizeye. Na Ndayizeye Theophile twarabivuganye kuri 18 yo kwa gatatu gushize, nuko mubwira yuko abategetsi bacu babirimo bari hafi cyane. Ndibwira rero nawe Theophile yuko umeze neza wumva radio Ijwi ry'Amerika Karongi 93 n'ibice bitatu FM. Kuri telefone dufite Hakuzwe Claudio na Gakwavu Igisagara. Gakwavu, we wobe witonze, hanyuma tubanzirize kuri Hakuzwe. Hakuzwe,
kame
urakomeye, uraho neza?
Ndaho ndakomeye.
Nawe gahora n'Imana y'u Rwanda.
cyane murakoze.
Nuko urashaka rero kuganira na Rutanga rw'amaboko?
Ndashaka kuganira na Rutanga rw'amaboko.
Yego, ariko rero uvuge wirukanka, kubera yuko dufite abantu benshi cyane bategereje ijambo ni ryawe.
Rutanga rw'amaboko, hari ikintu nashakaga kumubaza. Ibintu avuze ngo amahembe ngo aduhuza ngo n'Imana ngo aduhuza n'ikirere, nibande ari kuvuga? Ni abapfumu n'abanyarwanda twebwe twese muri rusange, nimeze gute nyine kuri icyo gitekerezo cyiwe avuga? Inyambo ziraribwa cyangwa kuva kera ntabwo zaribwa?
Hanyuma wamubwira naho uherereye?
Je, nari mperereye mu mujyi wa Kigali, sibye ko nuruka i Karongi.
Yego,
aho bita muri Gasabo, aho bita Kimihurura.
Hanyuma iwanyi Karongi wamenya nimba bumva neza Ijwi ry'Amerika noneho?
Ndakumva neza.
Nuko urakoze Hakuzwe.
Yego,
Rutanga rw'amaboko, nuko rero wamwumvise, ni bande ubuvuga ko amahembe y'inyambo aduhuza n'Imana, hanyuma atese ziraribwa?
Ndagira ngo ni ikibazo cyiza cyane kirimo n'amatsiko yumvikana. Ntabwo rero abapfumu nyine bapfumurira abantu kugira ngo bamenye iby'Imana. Inyambo ni iza bose, kuko umwami ni uwa bose, igihugu ni icya bose. Ni isanzure nta n'ubwo ari Abanyarwanda gusa, kuko Abanyarwanda mu mateka yabo iyo bavugaga Abanyarwanda ntabwo babaga bivuga bonyine, baba bavuga isi yose, baba bavuga abantu muri rusange. Ni nayo mpamvu wumva bavuga ngo mu Rwanda umu, mu rundi Rwanda no mu Rwanda rw'iki. Mu Rwanda umu ntaho babonaga nk'igihugu bisangamo aho ngaho, bagarukiramo, bahuza ururimi, bagize bate. Mu rundi Rwanda ni Burundi babaga bavuga, urumva ni abavandimwe. Amateka agaragaza uburyo byaremye, bamwe baturutse ku bandi, ibyo tuzabigaragaza ikindi gihe. Hanyuma mu Rwanda rw'iki no mu bindi bihugu rero, nibyo babaga berekeza. Urumva ko bituma tubumwe bya bindi bavuga ngo turumwega twese turumwe hanyuma icyo kirumvikana kuko niyo baha abantu imana ntabwo batoranye ngo uyu n'uyu icyakunze inyambo nta wapfaga kuzitanga uko yiboneye zatangwaga n'umwami ku mpamvu y'igihugu cyane cyane mu by'umubano hagati y'igihugu n'ikindi ikindi rero tuziraribwa oya rwose ntabwo ziribwa kubera umwihariko wazo urumva yuko n'ikimenyetso gikomeye cy'amateka
none ariko zirakamwa amata yo akanyobwa
cyane 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 zirakagira imana n'ubu nizo twagira inka zigereranywa n'abantu inka zareze ubwo wenda ntitwavuze inka muri rusange ariko twababwiye inka ko ari ikimenyetso cy'ubuntu mu bantu n'ibintu iyo ikintu kidafite ubuntu kiba cyarapfuye gihagaze n'igikatsi cyo mu batindi bakamuye cyane bakakimaramo uburyohe baravuga ngo bakimazemo ubuntu ntabwo bavuga ngo bakimazemo ubukatsi rero inka zareze abana nk'uko umubyeyi yonsa umwana agakura inka ni ubuzima
yee none se nimba zitaribwa iyo ipfuye sinzi nimba ariko babivuga kubera ko n'umwami ntabwo apfa umwami aratabara aratangana ko iyo zipfuye barazihamba bisanzwe ntabwo babigenza bate
hari wenda hari ibintu tubari na twinjiramo gahoro gahoro ariko inyambo usanga hanini amahembe yazo ntabwo zipfa ubusa nk'amahembe avamo urabona kuno bavuza amahembe mu buryo bw'igihugu ihembe ryavuze cyangwa mu matorero impu zazo n'inka muri rusange n'impu z'inka muri rusange zavagamo imyambaro inkanda amase n'ifumbire yewe buri kintu cyose urasanga gifite ikintu kimara
none se inyambo iyo ipfuye babigenza bate barayihamba
urumva hari ibivanwaho bikagira icyo bimara ariko ikigenderewe ni uko nta nubwo bavuga ngo inka yapfuye baravuga ngo inka yagize ibyiza mu bushakashatsi bwanjye butoza kaminuza nakoze ubushakashatsi kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe buriho ikintu bakiziririza bakacyita irindi zina kitakabaye cyitwa bya bindi byanjye bavuga ni ukugitsinda kubera icyubahiro bagiha rero kuko zidapfa zirapfa ariko rero zapfa ntibavuge ngo zapfuye bakavuga ngo zagize iby'inka zakora iby'inka rero bakazihamuraho ibyo ngibyo ibyo nkubwiye ariko ubundi ntabwo bavuga ngo yariye inka no kurya inka ni ubutindi baravuga ngo naka bamuhaye inka ngo hanyuma arahindukira arayirya
nuko hanyuma nyine nk'uko nari nabivuze inshuti z'ijwi rya Amerika n'umutumirwa rutanga rw'amaboko hari kuri telefone Gakwavu igisagara hanyuma nyuma ye turaha ijambo Munyandinda Alphonse noneho duhere kuri Gakwavu uri hehe ntabwo Gakwavu ari kwitaba sinzi ibyo ahugiyemo kandi bambwira yuko ari ku murongo noneho twihamagarire Munyandinda Alphonse Munyandinda
yego turabumva neza
urahura akomeye
yego turamahora
uherereye he
Muhanga
yego rutanga rw'amaboko rero guteza amatwi n'abandi banywanye b'ijwi rya Amerika
tubanye kubasuhuza
yego
mwamutubariza ese inka z'inyambo
arakumva mwibariza
ni inka z'inyarwanda zisanzwe tuzi
bazita inkuku
inkuku
nuko
yatubwira
rutanga rw'amaboko
ntabwo mwumvise neza ati
reka Munyandinda we subiramo ikibazo cyawe rero
yego inka zisanzwe tuzi z'inyarwanda
yego
ni hehe n'inka z'inyambo
n'inka z'inyambo ni icya mbere imimerere yazo kuko zimwe nyine nk'uko ubyumva inkuku ni ngufi
Zifite n'ariya mahembe maremare cyane.
Yego.
Ahanini navuga kuri iyo miterere yazo, ubwo namara kusama icyako zawo zikumije zivaho na none inyama. Kuko wenda nitwabivuze, buriya zikuno umwihariko w'Abanyarwanda mu buhanga bwabo bagiye bakora, navuga ubushakashatsi, bagenda babangurira, zimwe bazibangurira ku zindi noneho zikabyara izindi, babanza rero kubangurira inkuku, hanyuma zikabyara ibyo bita ibigarama. Ibigarama bikazabyara ibyo bita inkerakibumbiro, inkerakibumbiro bakazibangurira nazo zikazabyara imirizo, imirizo bakayibangurira ikazabyara ibyo bita ingegene. Ingegene rero ni uko kugegenwa, ni izo nyambo, ni ubwo bugororoke, ni ubwo butazorwa.
Nubundi none se iyo bagiye kubangurira izo zindi bazibangurira ku nyambo, noneho zikabyara izo zindi?
Yego,
izo zindi noneho zikaba arizo zizabangurira inyambo. Yego,
kubangurira ku nyambo bazireka batyo kuko baramutse babigize, navuga ngo zakwangirika,
amaraso yabavanze vuba vuba,
yabavanze zikavuka ari ndende cyane zidashobora no kwiramira zitagize gute, ariko muri iyi nyambo zibona ko ziba ari ndende kandi zifite n'umubyimba.
Yego,
no mu nka zose rero no muri izi uko bagenda babangurira bisaba ubuhanga kugenda bazitoranya, kuko izivutse ntabwo ariko bavuga ngo barazibangurira zibyara izi ngizi, bisaba abahanga bazo, abahanga mu by'inka, noneho rero bakagenda bazireba bakazitoranya bakavuga bati zimeze zitya, zifite imikisi iriteye itya, ntituzibangura kuri iriya mpfizi zizabyara zitya. Hakaba n'izindi ziza kuvukamo, zishobora kuvuka mu nkuku zikavuka no mu nyambo, zigira umwihariko n'amata yazo agira umwihariko wo kuvura icyo bita urugendakanwa, zigakoreshwa no mu mihango yindi izo bita inzungu zitagira amahembe.
Yego, nuko niyo mpamvu rero inyambo zitajya zicika uko nguko bagenda bazibangurira,
ziba zifite abahanga bazo kuva kera.
Yego,
ni nayo mpamvu byagirirwaga umuhango w'umwimerere wo kumurika inyambo, hari turaza kubikomozaho
yego, turaza kubikomozaho n'ubundi. Yego,
ni ukuvuga ngo aba bahanga barazimenyaga bakazirinda zikaba inka z'umwami, bakazirinda nk'uko igihugu kirindwa mu mwimerere wacyo, kuko n'uwabaganyaza inyambo yabaganyaza igihugu. Ni nayo mpamvu inyambo nk'ubu uretse umuhango twakoze ejo bundi Nyanza mu Rukari, nyuma y'imyaka isaga 70 ubundi zaherukaga kumurikwa mu gihugu mu 1954.
Yego,
ahari wenda ndaza kubigarukaho, ariko ubwo nakiza bica narindaze.
Ye, mu magambo make rero inyambo ntiziribwa, icyo ngicyo kirumvikanye, hanyuma n'umwimerere wazo, impamvu zidacika nabyo urabidusobanuriye. Nuko ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cya Rwanda, ni ikiganiro muri Isanga Rutanga rw'amaboko, ni umutumirwa turaganira ku mwimerere kumwihariko w'inka z'inyambo, inka z'umwami. Kuri telefone dufite Igisagara Gakwavu, bambwiye ko yagarutse. Gakwavu we,
karame karame Thomas we,
wari wagiye he?
Sisteme za telefone ziba zadushwaniye.
Nuko none rero ubwo zikize, bwira umutumirwa aho uherereye, hanyuma uhite umubwira n'igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe.
Nuko ariko Thomas ndakwemera cyane, uri intyoza.
Shimira umutumirwa we ushaka kubaza ibyawe. Nuko urakoze ariko.
Ni gakoze igitagara mu Rwanda. Ubwo nado
nuko
nadutandukanyirize inka z'inyambo na zino nka zindi zisanzwe tworoye aho bitandukanira. Ikindi
ariko si byo, ntiyaramaze kubivuga Gakwavu,
ntago narindi kure radio.
Noneho uze kujya rero, uze gukurikira, uze gusubira inyuma, ujya kuri interinete kuri w3 akadomo radio yacu vw.com, uraza kubyumva nko mu minota, tuvuge ikiganiro kigeze nko ku minota 25, uraza kubyumva. yikomeza rero
nanjye kuri internet ndi buharyame cyane. Okay, ikindi kibazo
aha
ese usibye rino zina rusange ryitwa inyambo nta bundi bwoko bw'inyambo wenda tuvuge nkuko nkuko kera habaho gaho abatwa aba mu Rwanda kera ntarindi n'ayandi mazina wenda zaba zifite ziriya nka ese nuhe mwami nuhe mwami dore yuko twebwe turi n'abana batoya ibyo ngibyo by'inyambo tubyumva mu mateka no mu magambo gutyo nuhe mwami yazanye inyambo mu Rwanda inyambo ya mbere bayizana mu Rwanda bayizanye mu wuhe mwaka
ye urakoze gakwavuwe
yindi ngire ngo sabe rutangazwa amaboko aza kwihangana duhe kontagite ziwe sinzi niba mwaza kumfasha mukaduhuza
arakumva araza kuzikwihera ni ukuvuga ngo kontakte zawe mbese ubwo ndibwira ko ari telefone WhatsApp
arebe n'abadukurikire ku rubuga rwanjye rwa Facebook rwitwa Muganga Rutanga rw'amaboko byose barabibonaho
wabyumvise gakwavuwe
ego Thomas wowe na staff ya yose ya Voice Africa mujye mugubwa neza umunsi ku wundi
ye urakoze cyane
ego
nuko Rutanga rw'amaboko inyambo zifite amoko zifite amazina atandukanye hanyuma nuhe mwami wazanye inyambo bwa mbere ni muhe mwaka
yego umwaka biraza kungora ari amateka dufite ariko utahita uvuga ngo umwaka ni uyu nguyu icyakoze tukamenya uburyo yagiye asigasirwa imyaka yagiye asigasirwamo n'igihe yagiye yototerwa ngo azimire ariko abanyarwanda bakayagarukaho bakayakomeraho iyo myaka yo twayigenekereza ariko iyo ugiye mu mibereho y'abanyarwanda bakubwira ko hari igihanga cyahanze inka n'ingoma
ni ukuvuga
cyahanze inka n'ingoma kandi nakubwiye bya birango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho imana inka n'ingoma uwo gihanga burya ni umwami uhagarariye gihanga nyine nk'umuremyi imana rugira rurema rwagisha ni ukuvuga yuko imana ariyo yahanze indi icyakoze ibinyuza muri gihanga cyahanze u Rwanda inka n'ingoma
gihanga cyahanze u Rwanda se ubwo ngubwo siwe mwami wa mbere
ni ikigenekerezo cy'amateka ariko buryo si igihanga nk'umuntu nk'umwami ni igihanga nk'imana kuko mu Rwanda bakomoka ku mana ni nayo mpamvu bitwa bene imana bemirage hanyuma rero iby'i myaka urumva mu gihe cyose cy'abami bacu twari dufite inka abanyarwanda bagira ubwo buhanga noneho bwo kuziremamo inyambo muri bya bangurira nakubwiraga biza gucika sinavuga ngo gucika ahubwo imurikwa ryazo yitabwaho ryazo mu 1959 kuko umuhango wo kuzimurika wanyu muheruka mu Rwanda atari ejo bundi wari mu 1954
ni ku mwami Mutara Rudahigwa
yego mu 1959 rero na 1959 ubwo habaga kototerwa k'ubumwe bw'abanyarwanda kona kubiye kunyambo ni kimenyetso cy'ubumwe bw'abantu n'imana n'ibintu n'abantu hagati yabo ubumwe ubuntu mu bantu n'ibintu ni icyanzure icyo gihe muzi yuko ari bwo igice kimwe cy'abanyarwanda by'umwihariko b'abatutsi birukanwe mu gihugu hanyuma rero n'ubwami burirukanwa ku bavugaga ko ari ubw'igice kimwe nyamara ntabwo ari byo kuko umwami mwumvise ko atari umuntu ni umuhagararizi wa bose muri yamba tatanye mbagira ingarizwa muheto ngo ni umugambi w'ubukoroni noneho rero inyambo ziragisha habaye amapfa ariko atari amapfa y'ibindi ngo imvura yabuze ahubwo amapfa y'ubumwe bw'abanyarwanda biza rero kugaruka nyuma uko igihugu cyagiye kiyubaka noneho rero zimaze kugaruka ndetse bakeza leta y'u Rwanda yagabiye ibyumuco wacu n'umurage, hakazamo n'inyambo. Ejo bundi rero ejo bundi nanone mu 2024 muri Werurwe nibwo inyanza murukari nanone kwa Mutara bidaheza kongeye kumurika inyambo.
Niko se Rutanga rw'amaboko, dusubiye inyuma gato y'akantu kagufi, inyambo zaragishe zagishiye hehe?
Zagishiye aho bemeze bagishiye mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi. Hanyuma rero uko bemeze bagiye bagaruka bumva baririmba ngo zigisutse, burya inka n'abantu ntabwo bitandukana. Mu Kinyarwanda urabireba mu bwiru, urabireba mu butizi bwacu, urabireba mu mazina. Niho bavuga ngo zigira nyirazo, zingana nyirazo, nta kiruta inka, bakari izina bita Abanyarwanda. Kuko bavuga nta kiruta Imana, inka ni bemezo.
Bemeze
bagize ibibazo, zari zigize ibibazo. Bemeze ibibazo bikemutse, nazo zari ibibazo bikemutse. Ariko wumva ukuntu bikomeye, Abanyarwanda aho bagiye barinze uwo murage, barazirinda no mu bihugu bituranye hirya no hino aho zagiye zigishira. Nyuma rero uko igihugu cyongeye kwiyubaka, nazo ziragaruka. Uko bwabumwe bwacu nanone bugenda bugaruka, ni ikimenyetso nanone byumvikane yuko ubumwe bw'Abanyarwanda bwagaruka.
Ye ariko rero noneho gakwavu ati haramazina mbese amoko, nkuko no mu bantu mu Banyarwanda harimo amoko mbese n'imiryango n'ibindi.
Oya, nyambo nta yandi moko zigira zitwa inyambo gusa.
Ye
hanyuma ahubwo icyo wamenya mu busizi nyarwanda, buriya barakubwira akamaro k'inka atari inyambo gusa bavuga, bakavuga yuko inka zateraga abantu ubwoko. Uzifite yitwa Umututsi, utazifite akitwa Umuhutu, hanyuma yazitunga nawe akaba Umututsi.
Bivuze yuko ari Ubututsi atari ubwoko, ahubwo ari ubukungu.
Oye, ni ikimenyetso cy'icyiciro cy'imibereho
n'abahindura
imibereho. Yego.
Nuko none se kuvuga ngo inyambo ni inyambo nta moko, ubundi nka zigira amabara, inka zigira uruhu? Yego,
gutunga cyane. Narinzize ubwo hari abantu bagiye batwarwa n'ibintu bitari byo uko babyinjijwemo n'amateka y'ubukoroni. Iyo bavuze Umuhutu, Umutwa, Umututsi, ubwo narinzize Umututsi Umututsi bakwikinga gutuka, gutunga gutunga cyane, ugatungisha n'abandi. Rero umuntu yashoboraga kugenda azamuka mu byiciro bitandukanye.
Ye, nuko ariko rero nyine ako nashaka kukubaza, inka zigira amabara, uruhu rufite ibara, tukavuga za Musengo, tukavuga za Gitare, tukavuga urwirungu, tukavuga mbese mukara. Inyambo zo ntabwo zigira bene ayo mabara y'uruhu atandukanye?
Ahanini usanga ari ibihogo bitose.
Yego,
usanga ari Umusengo, usanga n'inzirungu. Hari igihe zizamo ibitare nabyo nkariya mu rukari twari tu ari impfizi y'igitare. Ari ni amabara ahanini akunze kwiganza. Ubwo mvuga iby'impfizi kandi reka mvuge yuko hari impfizi iba mu nyambo yamanukanywe na Kibogo Umutabazi yitwa Rigira.
Yego,
Rigira rero urumva n'ibindi Rigira n'izina ry'Imana. Rigira rero bigize inka, bigize abantu. Rigira nka n'iyituma izindi nka zivuka. Kandi muzi ko nanone kugira ngo inka zitwe isho ni uko zigomba kuba zirimo impfizi. Zitarimo impfizi ntabwo zakwitwa inshyo. Iyi mpfizi rero ikaba yari ihagarariye umwami, kuko impfizi y'umwami burya yiswe cyangwa inyazwe ubwami bwaba bunyazwe cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda bwaba bunyazwe. Urumva inka ntizitandukana na bendezi. Ubungubu mu nyambo dufitemo iyitwa Nyundo icura mu gicuku, ikaba rugwizanka.
incura mu gicucu ni ukuvuga bisobanurira abatabyumva
mu buryo bw'abiti nabo bakora mu buryo bw'inganzo y'abasize mu kuvuga yuko niyamana ireba nijoro yayindi bakubwira ngo kirazira kurara mu nzu utarimwo amazi byaba Kenya esi Imana ije kurema yaremesha iki byatuma rero abantu bacika n'ibintu bigacika gicura mu gicuku rero urumva ni Imana iremera inka mu zindi igicuku kimiki mu buryo abantu batabona kuko kugira ko abantu n'ibintu ni ubushobozi bw'Imana mu buryo abantu batabona niyo mpamvu bavuga mu gicuku bifite ubwira ubunini cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mbibutse ku Ikarongi FM ikora neza ni 93 n'ibice bitatu. Ikiganiro muri isanga umwihariko w'inyambo inka z'umwami twabivuze aho zagishiye hanyuma ziza kugishuka, twavuze umwihariko w'inyambo aho zitandukaniye n'inkuku ni ukuvuga inka zisanzwe n'ukuntu bazorora bazibangurira ntizicike kandi zikagumana umwimerere wazo, hanyuma twavuze n'igihe zishobora kuba zaraziye mbese n'uko zitaribwa. Kuri telefone dufite Hemedi Sibo, ndibwira ko ashobora kuba ari Sibo Mana yanditse ari hinnye. Hemedi we,
yego
urahura komeye
muraho neza?
Nibyo witwa Sibo Mana?
Nita Sibo
gusa
gutyo bimeze.
Sibo
yego
ntabwo ari ntabwo bikomoka ku isibo, ni Sibo bari nuko nuko bwira umutumirwa rutanga rw'amaboko aho uherereye hanyuma umubwire n'ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe.
Ndewe igitekerezo cyanjye numvise atubwira yuko inka z'inyambo zitaribwa.
Yego
ese umuntu aziriye hari icyo yaba?
Nicyo cyonyine
se izo nka z'inyambo cyaba ndacyakomeza. Ubundi se inka z'inyambo ni inka z'inyarwanda gusa ntago ari inka ziba mu yindi mico yo ku isi hose?
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda bambwiye yuko umurongo wa rutanga rw'amaboko ucitse barongera bamushakire hanyuma ariko hagati aho ngaho. Sibo yarari mbabaza niba umuntu ari inyambo hari icyo yaba, hanyuma niba hari n'ahandi ziri. Mu magambo makeya rutanga rw'amaboko araza kukwisubiriza Sibo, ariko rero nshyizeho y'agakeregeshwa kanje nabonye no kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu hari abantu banditse bati inyambo ntabwo ziri mu Rwanda gusa, hari watanze urugero yuko no muri Tanzania zihaba. Ariko rero ibyo ngibyo byo mu yandi mahanga ntabwo twabitindaho cyane kubera ko icyo turi kuvuga nuko inyambo mu Rwanda zifite umwihariko ari inka z'umwami, ni inka z'umwami gusa. Kandi nk'uko rutanga rw'amaboko yabitubwiye, umwami yashoboraga kuzigaba ariko ntazigabire undi muntu wo mu gihugu mu Rwanda imbere, akazigabira undi mwami wo mu kindi gihugu. Mu magambo makeya noneho bambwiye yuko rutanga rw'amaboko yagarutse ku murongo, reka mubwire ikibazo cya Sibo mbese n'utubazo tubiri. Rutanga rw'amaboko
ndakumva mwene mama
ye, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Hemedi Sibo yatangiye kubaza hanyuma telefone yawe biracitse, aravuga ati watubwiye ngo inyambo ntiziribwa, umuntu ari inyama y'inyambo yabiki, hari icyo yaba? Hanyuma icya kabiri atese ati inyambo ziba mu Rwanda gusa ati cyangwa hari n'ahandi ziba mu bindi bihugu? Mu magambo make
nihereye kuri icyo cya nyuma aho ziri zaturutse mu Rwanda uko tubona amateka yazo twari twayavuzeho, nk'uko usanga hari abavuga ikinyarwanda bari hirya no hino cyangwa duhuza umuco n'imihango n'imigenzo, ariko byose byavuye mu Rwanda mu hari tuzabona umwanya tubisobanure uburyo n'izi mu Rwanda bivuze inda isamirwamo ubuzima ikarinda ibyara bwabuzima butazima ahubwo buhora bubyara ubundi nabwo bukabyara ubundi kubuzime tubifite muri byinshi bigaragazwa n'igihe ya Kinyarwanda kagasongero kayo kakaba ubuziraherezo ibyo bita insini mu mibare ari byinshi ibiro by'u Rwanda ni binini cyane ntabwo twaburangiriza aha ngaha hanyuma rero tuse umuntu ariye nka inyambo yabiki abone mwumvara ndetse umuntu yakwirya kimara agasigara hehe kuko urumva zihatse byinshi mu buzima bwacu niyo zimubwira nk'umushakashatsi wo kuzi ubushakashatsi bwihariye kuri kirazira n'ubuzima by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe umuntu umwe baramubwiye ngo kirazira gucana inkwi zo mu irimbi atize ko twazicanye iwacu twabaye iki uretse na kuriya mukuru wacu wavutse ntamara igihe agahita yipfira ati n'uriya wavutse ahinamiranye ati nanjye ukunze gusesa ibintu ku mubiri uretse ko n'isize uduti bikagenda bigarukirana ati ubundi twabaye iki undi rero ngacura igihunya mu maso ati uko mwabaye kuramaze yifata kuhitamo none se aragira nawe azaba uko nguko simbi mwifurije ndi umuganga uzinsinze akazi ntawe kwirya ntawandi ibimenyetso by'amateka wenda mbaye ntusobanura gatoya kuko se yazateka hehe ibye byazazima nta wazimye igicaniro kandi aricyo kitumurikira aricyo twota erega inka ni ubuzima iyo urebye ubuzima bw'abanyarwanda bwabaga bugizwe n'inka butangirwa n'inka bugasozwa imana niy'iburema ikakomereza mu bantu bugizwe n'inka gufata irembo n'inka gusaba n'inka kurongoranya n'inka wabyaye baguha inka yo kuguhemba no gutamirwa abana ugukunza guha inka mukagirana umubano ukanamwirahira uti yampaye inka naka inka ni ubuzima ku rugamba umuntu yagororerwaga inka y'ingororano uwananiwe urugamba agahabwa inka y'imirindi kubera ko yarusumye ntaryitwareho neza inka urasanga abanyarwanda yindi atandukanywa n'inka ibyo se tubiriye twasigara turi iki ko n'ubundi abantu bariye ubwo bumwe ko ari byo byadushoye mu ngorane no kugeza no kuri jenoside yakorewe abatutsi ubu tugiye kwibuka ejo bundi ntibikabeho rero
ntibikabeho rutanga rw'amaboko Ndayisenga Modeste ni umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ni inzobere mu by'umuco amateka n'imbonezabitekerezo filozofi niwe mutumirwa turaganira ku mwimerere ku mwihariko w'inka z'inyambo kuri telefone dufite Gaddafi Goodman na Havugimana François tubanzirize kuri Gaddafi Gaddafi
ego
urakomeye
ego ndakomeye
niyo mazina yawe nyakuri cyangwa nayo kuri Facebook
Gaddafi izina ryawe ry'ikinyarwanda ni iri
nduva ari umurundi ariko
ego ibyo ari wanjye ni shimira imana
shimira imana
ego kandi uri ukugerekera abazi mu bishanga uko tuzina tujanga ukunda guhamagara ibindi mpamagara bitanga ariko mu buko gusa
yego
ego ego nuko nuko
inyambo ukaza na Gaddafi
ni shimira imana shimira imana shimira imana kandi ndabona uri muri Kenya
ego ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana we
unone uri wajyanywe no gushaka utwo imibereho kwikorera utwa wese cyangwa
ndi kwishure
nuko uratsinda neza
ego
nuko rero umutumirwa rero rutanga rw'amaboko wabyumvise turaganira ku mwihariko ku mwimerere n'agaciro k'inka z'inyambo inka z'umwami w'u Rwanda ikibazo cyawe cyangwa icyiyumviro
icambere genda mushimira cyane kandi ndamuramukije cyane rwose
yego
ego ndakunze kwamukirana ibiganiro byiwe uwo mutama ndamubaha cyane ni umuhinga kandi ibintu avuga ni ibintu byumvikana ko ari ibintu by'ubwenge bwimbitse
kumugize umutama se kandi akiri muto
nuko ni mutwere ko tuvuga mu kwaho mu mwaho ati mutama mukumwubaha tuvuga ngo ngumubize ngo rashaje ahubwo nuko mwubaha n'ubwo ngo ati mutama itwere ko tubivuga
yee nuko
nuko ambabarire niba n'abambuze n'abambabarire twere tubivuga mu cubahiro gucyumba ndamwubashe
yee nakanyuze
mutama kandi mutama ndimo muzimu wa soko kuruza ndimo
nuko nuko
ego ego none nkibi ubumenyi no bazacyo no bazaca mbere ayo hari itabo yo babyandikamo kugira ngo abandi badozera byiga kwera ibintu by'akamaro kandi bizi bake kandi bishobora gufasha muri kazoza hari bitabo yandikamo nk'umuntu ashaka kugura cyangwa nka muri kazoza abantu kazoza babikurikirana cyo ni kibazo ca mbere
yego
eh hama ikibazo ca kabiri no vuga izo inka z'inyambo ko numvise ko ari inka z'umwami umuntu asanzwe yazitunze atayindi mihangayinze kuzikorera nta ngaruka mbizi mu zowa zimuteza aho novuga nk'onka karotuge mu bintu by'imico ubona ari nk'iz'umwami birashikwasanga uzitunze kumbe ntabura nk'imyuka mibi yo gutera igitera abami wewe utari umwami nk'iyo hava iguhitana ikindi nobaza novuga nti nikihe ciza kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi aha nkacangira kumbuga ati nike kindi nikihe kibi kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi kubera ibintu bigenda biri mu mpande zibiri ikibi n'icyiza nkuko n'umuntu ari mu ruhande rubi n'ugwiza ibibazo byanjye n'ibyo murakoze
ye nshimira imana urakoze nawe
ego
rutanga rw'amaboko umwanya n'uwawe rero
arakoze cyambere ibitabo ubwo birumvikana rwose ko ari umushakashatsi n'umusomyi n'agatsinda ari umunyeshuri arimo kwiga kandi tumwifurize gusohoza iby'amasomo neza muri bwa bwenge tugendana mu mitwe yacu muri rya sanzure dufite mu mahembe y'inyambo azagira ibyo aduhangira nawe bishingiye ku byo yize ashingiye ku muco wacu kuko buriya duhuza umuco w'abanyarwanda n'abarundi ndabimwifurije kandi ndabimutongereye rwose nyagatani mandwa nkuru y'u Rwanda ibitabo rero hari ibyo twari twatangiye kwandika byinshi buriya zabisanga mu byigisho byacu twigisha nko kuri YouTube muganga rutanga rw'amaboko Facebook Instagram n'ahandi kugira ngo benshi babimenye n'ibyo twatangiriyeho ibitabo rero n'ibyo twari twamaze kugeranya twagize usanganya ku babibonye mu gihe cyashize ingoro yo mu bicumbi irashya cyane n'ibyarimo ariko rero ababyanditse baracyariho hari na bimwe tugifite mu nyandiko z'ikoranabuhanga ubwo rero twabizeza ko ejo n'ejo bundi uko tuzagenda tubona uburyo twongera kwisuganya ibitabo nabyo bizaboneka icyo ni kimwe ariko atari ibyo tutwandika gusa hari n'ibindi abantu bashobora kureba by'amateka wenda abivuga muri rusange cyane cyane nk'ibijyanye n'amateka y'ubukizi kuko n'inzira z'ubwiru ntabwo rero bitandukana n'inkuko tugasanga buri mihango buri migenzo yose yakoraga yarerezwaga inka twavuga nk'ibijyanye no kubaza imana kuraguza babazaga ibimasa twavuga nk'ibijyanye n'ibijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda habagaho guhana inka ni byinshi cyane ibyo abantu babireba mu bitabo by'amateka ya kera yagiye yandikwa hanyuma undi muntu atunze inka byagenda bite cyane z'inyambo ese ntibyamukenya ntibyamutera ikibazo oya keretse ko wagombaga kuzihabwa n'umwami ukazihabwa n'umwami akaba ariwe ugutungisha ni nayo mpamvu batavuga yuko wowe ari wowe utunze izo nyambo ahubwo bavuga ko uri umusumba ubu uri umusumba ubu uri umusumba w'umwami uri umusumba w'umwami hanyuma rero byumvikana neza yuko ntabwo ari wowe uba ufite izo nyambo ahubwo uba uri umusumba wazo no gutunga inka muri rusange mu muco w'u Rwanda baravuga ngo nta mwana utunga inka isa kiriho nanjye njya nkunda kubivuga ari abantu bane inka ari abo nziha batubitanga rw'amaboko afite inka ni nta nka zigira data uburyo ba data baba bahagarariye igihugu biba bivuze ngo ntawe utunga inka igihugu kikiriho inka n'iz'igihugu sinzi ko hari nabisubije neza byose
hari akandi yabajije ati ugereranyije n'izindi nka zisanzwe inkuku ni ikihe cyiza cy'inyambo ni ikihe kibi cy'inyambo ati kuko ibyiza bigendana n'ibibi mu magambo make
yego ikibi ntabwo nzi ko ndi bukibone nubwo ngo umushakashatsi uva ko nigenze abanyarwanda baravuze ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore icyo gice nicyayo byerekana ko ntacyo wabona utuka inka kibi kuko nta kibi gira ahari abazandisha ikindi ubwo nziza umushakashatsi muzagaragaza ntabwo mirembo yikomereho yihagarareho no mu mafuti uzabona ikindi kireza ibyo azasangize ariko ndakeka ko ntacyo azabona inka ntizigira ikibi zigira ikibi n'inka zorwa zingana nyirazo kandi nyirazo n'imana imana nta kibi igira ab'i Rwanda nta kibi bagira nabo umutima
yee hanyuma rero ijwi rya Amerika rutanga rw'amaboko
nizo twagira
yee
tutazifite bitwara
nuko rutanga rw'amaboko rero dufite kuri telefone na Havugimana Francisco François nagira ngo abaze akabazo kagufi cyane maze tuze kuboneraho twanzura ikiganiro kuki ariko uza kubivuga nyuma kuki noneho iserukiramuco ry'inyambo rije kandi rikazajya riba buri mwaka reka icyo ngicyo uze kukivuga nyuma twanzura ndaza kugukebura hasigaye igihe gito kubera ko iminota iragiye duhe ijambo ahubwo Havugimana François Havugimana
karame
urahura akomeye
ndaho rwose meze neza
nuko pe nuko bwira umutumirwa rero aburi Yego.
Ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo. Hano mu murenge wa Bumbogo. Ndagira ngo mbaze bwana rutanga rw'amaboko umupfumu icyarimwe akaba n'inzobere mu mateka.
Urumva bitajyana
nibande? Yego. Niba ndagira ngo mbaze ku kibazo cy'izo nka z'inyambo mbavuze ko mugitangira ikiganiro ko zaciwe mu Rwanda igihe ingoma y'ubwami yari irangiye. Ese nibande batumye izo nka zicika ese nyuma yaho zikimara gucika zagiye
yewe ibyo yabivuze Havugimana n'ukuri yabivuze ahubwo uze kujya kuri wa eshatu akadomo radio yacu vuba akadomo kwa wongera ubyumve ahubwo reka kubera ko igihe kigiye hiniraho ngaho ndagusabye rwose unyumve ntabwo ari ukukwanga urakoze cyane nuko rutanga rw'amaboko umupfumu n'umuco birajyana
ibyo ngira ngo nawe yari yabivuze ahubwo abishima avuga ko ari byiza kuko buriya mu mihango twavugaga inka zakoraga habagamo no kubaza Imana rero amamana rero cyangwa Imana yeze ni igitambo batambye icyo gitambo rero ni kimasa batambaga kimasa dutoya buriya tuvuge ko no gutura ibitambo ntabwo hapfi ibigore n'ibigabo byerekana ko ku rugamba ubwo inka nazo zihisha ayo mateka akomeye byerekana ko ku rugamba nta mugore nta mwana bagombaga gupfa n'ibigabo buriya ntabwo amategeko mpuzamahanga y'intambara cyangwa n'ibindi yazanye ibindi bintu bishya twari tubifite muri ayo mateka yacu niyo mpamvu bakubwira ngo inyambo ziduhuza n'isanzure inyambo abantu bumve ko ntabwo ari inka z'abantu ku giti cyabo ntabwo ari inka z'umwihariko w'abantu ku giti cyabo ni amateka y'isanzure y'abantu n'imana y'abantu n'ibintu
niyo mpamvu iserukiramuco rigarutse kubera ko dushigaje amasegonda atatu gusa
ubwo so unyanduranya ariko turangira gutanzurwa ariko reka dukunduke niyo mpamvu uko u Rwanda rwagiye rwiyubaka Imana y'u Rwanda ishimwe n'abazima bacu batazima n'icyo nacyo ubuyobozi bwacu bukuru bw'igihugu bwarakitugaruriye ejo bundi rero hatangira iserukiramuco ry'inyambo kugira ngo twongere twimakaze ayo mateka y'ubumwe bwacu y'ubukungu tugendana mu bitekerezo byacu y'ubumwe bwacu n'abantu abantu n'Imana n'ibintu hose na muri byose ibihe byose ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane twaranezerewe kuko byatangijwe n'umugoroba w'igitaramo n'ubundi cyabaga ibwami
nuko nuko rutaga rw'amaboko rwose nguciye mu ijambo ntabwo ari jyewe n'igihe ikiganiro cyari kiryoshye tuzasubira namwe mwese banywanye bijwi rya Amerika ni wowe ukoze cyane rwose banywanye bijwi rya Amerika murakarama mugira umugoroba mwiza.